We give the glory to God. Let me know. Gang, gang. Hallelujah, Hosanna.
Hosanna,
Hosanna. Ni utukufu wa Bwana.
Wa Bwana,
wa Bwana. Kila siku tunapambana.
Tunapambana,
tunapambana. Tunamwabudu Bwana.
Tunamwabudu Bwana.
Tunamshukuru Bwana. Every day me pray to God. 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 Oh yeah, answer my prayers. Oh Lord, answer my prayers. Oh good, answer my prayers. Oh yeah, answer my prayers.
Answer my prayers.
Answer my prayers.
Yeah, yeah, yeah.
Answer my prayers.
Answer my prayers.
Yeah. Somebody wanna attack anybody, kiwe. Wanna kunja kama vile kiwe. Oh my God, Mungu abari kiwe. Kwenye migo, tunapiga kiwe. Kila anopanga, lazima liwe. Kwa sifa za Mungu, ashukuriwe. Shetani, asulubiwe.
You don't care who am I. Kwa zambi zangu msalabani ulidai. Ili mimi nifurahi. Ili mimi nijidai. Damu ya Yesu nakunywa divai. Namshukuru Mungu kwa uhai, aliye hai.
Uwe tajiri,
abagui wai.
Uwe maskini,
aulizi wai.
Ni Mungu wetu wote
we.
Ni Mungu wetu wote
we.
Anabarikigi wote
we.
Anajali sisi wote
we.
Analopanga lazima liwe
we.
Juu jina lake litukuzwe
we.
Kwa sifa zake asifiwe
we.
Kwa neema zake zote ashukuriwe
we.
Hallelujah, Hosanna.
Hosanna,
Hosanna. Ni utukufu wa Bwana.
Wa Bwana,
wa Bwana. Kila siku tunapambana.
Tunapambana,
tunapambana. Tunamwabudu Bwana.
Mwabudu Bwana.
Tunamshukuru Bwana.
Mshukuru Bwana.
Every day me pray to God. 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 Oh yeah, answer my prayers. Oh Lord, answer my prayers. Oh good, answer my prayers. Oh yeah, answer my prayers.